Black Cancer Production.
It's okay.
Okay.
Professor K.
Alright.
Yeah. Never tend to the radio, Cafe de Rosica. Nendo worry that we tell you Yoko Weska. Who is who is me? A concertica. Nenzo canem from your never tenko and Nensirica. Nendo worry that candle in Dolly Pussy Nemakanica. Wamasu Negamuka. Fascinate Yuka. Sungu Nebunin Yanekuongo Nebutuka. Hunting Gandava Vivakura, Tevida Kawa, Kanzinimba Kurupapula. Ne bandika wana la jenga vivali muka temba mkoti nga tenze Mr. Talata ndiye no so quiet kati nino kubasa nino baka kasa koeka story kamegatu waza kansa wina ulidecha rock na kwati kwa alusa it's me Professor Keskenda Balagatisa who is who nini bebusa ni mkula vya chikumbavu mulinga batasa mkula vya chikafiri tema nina kanisa Buta yo hip hop star professor Yange yonka mbweze za mweya zifisa Elino kubaka kanya, elino kubatisa Nyenda jima lirizanga na basinga mpitasa
Hip hop mbube mchino chila kilo zitesa Mkende mkwede ya msovora mchipocho
mchusa Mweba sebo, mule kate kukwadaru Zokuwela yu nensiri kate temumbinda musiru Mule gabule zigatwe na enga gonda kakalu Wa mazima kugeda gisa musa na jifaru Hip hop, sikuwe kusibire mpale wanzi Sikuwe kupaunzi Singa sikuwe kusiba marazi Balo oza kwe kufuwe ndataba Balo oza okuba kuru kutanga mataba Abamu bayimbanga bakaba Ejitufu chochiri tabamu tebanaba
Yeah, alright.
It's okay. Alright, Professor K. Okay. Bond Quash Music Gamblers Mujia kakasa. Alright. You should now ask who is Professor K. You should now ask who is Professor K. Yeah.